Yeah. The true boys in the building. Baba Jenny. Lipona Mama Jenny. Summer.
Hivi we ufikiri, fikiri kuwa nawe siwezi. Kweli siwezi kukupa moyo. Eti tuwe wawili, wawili hizo shea siwezi. Kwenye mapenzi taniumiza moyo. Kwanza unanionaje fisikali ya kwenda, tena na jina mimi na kuhifadhi na vimba, na vimba. Tena we na mashemeji akili kisoda, kisoda. Niwe na wewa nini unifikishi Kigoma. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye.
Come on, ma. Mama Jenny relax. Listen to me, baby. Come on.
Oh, baby. Haimanishi sitamwona mwingine la nakupendaga wewe. Nakupendaga wewe. Oh, baby. Nipo tayari nate mambo mingine limradi tulie nawe. Nitulie nawe.
Kia, Mama Jenny.
Pindi na kutoa kwenu Mama Jenny, kwanza ulikuwa mushamba,
mushamba.
Leo naniona miso size yako kisa umejua kudanga. Kama ni star, mi mwenyewe ni star. Hizo pigo za kuvimba ni ushamba. Kwanza shepu huna, sura huna. Napendwa na pisikali ndo mana tizo. Sio mashemeji, akili zako kisoda. Baka kwa mafundi gereji, unagawa uroda.
Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye. Bye bye. Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye. Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Baba Jenny bye bye.
Mama Jenny bye bye.
Bye bye.
Umebadilika tabia.
Come on, ma.
Bye bye.
Mama Jenny relax. The true boys in the building. Summer.